bijje byatandikira gwe kalo nonya n'obumi bikuzunza bikucamula bikutagaza n'obeera nga kubyamalwa bibuza netiwaaka kuba essimu nga tokwata nkulinda totuuka bitonya nga nkuba tebikababe
bajanjabo abasooka nabo byabalemu kunnyonnyola
kyobalaba mbikwata mpola 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 sitya kasozi nnina okambuka temanyi masada n'abakadde bakuba kuteeka kuninga etonyange nkuba ne bw'obeera bino gye bikunoja bikusoja bikuyigayigayiganya bw'oba nga tolina
ekyo kye bayita laavu
buli kimu kibowa watali laavu buli omwe mukaabya lulwe omumpi omutono munene oba muwanvu kyebayita laavu laavu nekuba bayivu n'abataasoma kyokka laavu.
Sometimes me cry, me beg on my knees, please, please just give me love. Kulowooza ko nkusubwa kuvuna me life straight, just can't get enough.
Gwe tomanyi byo nkola, sababa mbikyusa mu nkola. Engeri gy'okikola buli lw'obulawo wendya amaaso n'enkanula. Binyuma biwooma gwe bw'oba w'oli binyuma, naye obulamu mw'otaliraba bibeera binyiga. Siyinza kwewala ne bwe nzibiriza, zejjo ly'emikono nawanika.
Ekyo kye bayita laavu
buli kimu kibowa watali laavu buli omwe mukaabya lulwe omumpi omutono munene oba muwanvu kye bayita laavu laavu ekuba bayivu n'abataasoma kyokka laavu
abe bajjajjaabo abaasooka nabo byabalemu kunnyonnyola
kyovalaba mbikwata mpola 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 sitya kasozi nnina okambuka temanyi masada n'abakadde bakuba kuteeka kuninga etonyange nkuba ne bw'obeera bino gye bikunoja bikusoja bikuyigayigayiganya bw'oba nga tolina
ekyo kye bayita laavu
buli kimu kibowa watali laavu buli omwe mukaabya lulwe omumpi omutono munene oba muwanvu kye bayita laavu laavu ekuba bayivu n'abataasoma.